Che Guevara.
On the track.
Oh, baby, clap, clap, baby, chap, chap. Nipe nyama kwa nyama utampuno ga. Unipeza up, up, come on, I snap. Nisipoko na sinara umeniroga. We baby, clap, clap, baby, chap, chap. Nipe nyama kwa nyama utampuno ga. Unipeza up, up, come on, I snap. Nisipoko na sinara umeniroga. Wanao kutamani wapo ingi mama mama ah, usiziweke mbele sama ah, ukajami ukanikata ah, well, wanao kutaka wapo ingi mama mama ah, usiziweke mbele sama ah, ukajami ukanikata ah, na wendo meniweza wendo menijulia kushoto pabaya baby tupite kulia ziba masikio pamba jifanye ujasikia mapenzi upendo mapenzi sia na uzuli wako tu mwaya kweshepu yako tu mwaya kuo mwendo wako tu mwaya unanivuruga ile mbaya weta dafidi mpovi yako tu mwaya hayo maliko yako tu mwaya hizo nywele zako tu mwaya unanivuruga ile mbaya uwe baby clap clap baby chap chap nipe nyama kwa nyama utampunoga unipeza up up come on I snap nisipoko na sinara umeniroga we baby clap clap baby chap chap nipe nyama kwa nyama utampunoga unipeza up up come on I snap nisipoko na sinara umeniroga usije ukasusa usikonde Mungu atatupa ipo wande bache ware bagare tukande usijoka ni acha chonde chonde macho yalikuona lakini moyo ulikupenda penda mawazo mbali yakaenda uwe wangu wa ndani kwa chegeto minikienda kazini na siku zinaenda enda kama mbio za defenda venda nawe uniweke moyoni usiachane paka siku ya kaburini nishapigania kishes nishapigania mapes na nataka twa megino mchumba twa miembezi kwako miziji wezilo najua mpenzi siku kiniacha nitajipiga kitanzi weza haujaipenda ye Mungu baba Mungu rie jumbariki sana mama ake na mie mama ake na zama wezi defao respect support anchimi liu kengri umze baba baba afizi momo chitu mazuna baba dura baba kibenten nizwa bongo Chemdoa, Captain Uswege, Atam Sera, Seremani Baba Rashidi, Sere Kibesi, Borito Mazuna, Uko Angu Deokanda, Dani Bingwa, Those cute that you are Scotelli, Aujai Penda yo, Champion Katoto Di Bosimresa, Dafa Bongo, Ajidereva chora, baba mudi, ibra boza.